O le le so na atoa iai le se fulu ma le lima tausanga o le osa whainga te rarisi a Amerika. Le ana whaonga i nai wa alele sivili e osa whaiai i le World Trade Center i New York ma le Pentagon i Washington. E lata i le tolu afe tangata na maali liu i osa whainga i le aso se fulu malatasi o setema lu afe malatasi na o fiai ia nisi o tangata anuu mai e tunuu e ono se fuluma le lua i lalolangi e au fia e matangata anuu au se talia e toa se fulu. O ana leila ana faiai se sauninga faapitoa po se sauninga faamanatu i le malu malu o St. Andrew's Cathedral i Sydney na awa ia inisi o ainga o wo a ilato na maali liu ia ato ai masui o isi malo i au se talia nei e pei o le ambasa o kanata si amani ma initia lea na maali liu ai fo'i o lātou tangata anu'u i le o sofa inga terorisi, lea ua fa'aingoi na lautele o le 9-11. Nā sāu noa le ambasa o Amerika i Australia nei, John Berry, e māna tuwa ai fo'i, ma le to'a tele o i lātou na ofo lātou soi fua i le ngā luenga lāveai, na lātou lāveaina le to'a tele o tangata mai le World Trade Center, ma le va'alele na pa'ui Washington.
Faced with the worst, thousands, thousands summoned the best in our natures, running toward those in need and ignoring great peril.
Le ambasa o Amerika i Australia nei, John Berry. Aina faaalia i telefou o le SBS. E se tasi o tina na maliula na tama i le osa whainga terorisi na nei, i le aso se fulu malatasi o se tema luafe malatasi. O lona naunaunga, ina ia awane ia vea le osa whainga terorisi na nei, ma mafua anga o le sāwa aina le tau fai fai, ma le whaata wemu anga i itangata mo se le mi. O le tina ia Yvonne Kennedy na maliula na tama o Simon Kennedy, ina ua pa'u le va'alele le ana taumafai e oso fa'ia le Pentagon i Washington.
So I then felt I can tell people as a victim how I feel about multicultural Australia, about Islam, about that sort of thing, and give them a perspective they maybe aren't expecting, and that is I don't feel that there's any place for hatred.
Toe whasa o atu o le tamaia Simon Kennedy o lona awhawhine o Yvonne na maliu i le wa'alele le ana taumpawhai o sofa ia le Pentagon i Washington.